olo e mafuta male SBS Samoan.
A olama lama fai ulifona tanga tele wa fai ngoina o le COP25 in Madrid. Fona tanga e fata tau I suinga o le tau. Olo lipatia mai le tele ni matau po lo ufeutanga iai. Olo una iai fo I le presidente sui awai o le fona tanga. Ia mata ala ia latu tau mwfenga fa nga solo. Ma ia mata I tula ma le siu siu manga. Mo le luava ia sona awai ai sui mai le toi titi lua se lau watunuu. Sa feutanga iai o latu sui le matau po e fata tau lava I suinga o le tau. Olo liputi ai fo ili le maua o se marienga I mata upu talanoina. Saono ai le president o le fontanga o le sui mai chili, Carlina Smith, ele ai lamani alofanga I mata upu nei.
The success of the COP depends of all of you. We need to get an answer, a concrete and ambitious outcome of this COP. There cannot be any excuses for not reaching agreements. I call on you to work together to be able to give a positive response tomorrow.
O lo faia pe filter I ngā sui awai mata upo e whātau le global carbon market, leo le ama faia I atunu o na mauani tongi mai polo keti e whesosoani e wha I titi ai le wha leanga ina o le siu siu manga. Ma le a whesosoani ai I atunu o matua iai I tūlanga ma ale ale o na o sui ngō le tau. Olo lipatia fapea o le tele o atunu o aofiai Brazil, Saudi Arabia, initia masaina, sa o latou polokaina lea whainga, o na latou te letadia ina ni whainga e talo sanga ina I tangata po oni atunu ni tutongi moni hafianga, compensation. Pei taifa maile whailau tusi au au malo au fatasi Antonio Guterres e ao I atunu uia o na fetutu nai.
We need to be innovative, we need to be determined, and we need to be entirely coherent with the perspective that this transition needs to be done to benefit everybody, and not doing this transition will only allow, as I said, the survival of the richest.
Olo fa mai moe nisi talo sia ia maua se marienga a ole I fa mai aina le nei fono tanga. Pena saunua I le ministaro si sio manga kanata o Jonathan Wilkinson e tu sau whainga marienga fa pea.
Negotiations are always difficult to predict, right? So the negotiations have been moving along, although I would say they probably have moved slower than a lot of people would have preferred. But as is the case in multilateral negotiations, often you work, and then there's a big rush, and you get a lot of things done in a very short period of time.
Aina saunua le ministaro si sio manga se pania o Teresa Ribera, na ia ta ua ia whapea, e tua ia tunu uia le o amana ia ina tele nei mata upu.
The big economies are not showing as much energy as they were supposed to be showing. And I think it could be very difficult. Of course, everybody has to do his, her best. And this is part of the spirit of the Paris Agreement.
Omar Glutis, o se sui mai le Worldwide Fund for Nature, e malie la ia I le saun wangala nei.
The biggest countries, like the G20 countries, we're not hearing much about any plans of theirs to revise their NDC and the NDCs, and some of them are saying they're not going to do it. So talking about ambition here is running up against the wall of the lack of ambition out in the world.
A o sui mai sai nā, se tasi o atunu te lele li lararangi lo o awai ai, na ia ta ua o le mālo o lo o lātou whaatū langani matātia e aona au sia mo re whaititi o re kasa o ona e sā o atu si si o manga. Wale a whaalolongia fōina lātou mariengā e whātatau I suinga o le tau. Sao noa li gao, mai le matanga luenga mata uputau le suinga o le tau mara siu siu manga I saina, o loo maalama lama le fuafuanga ua whātatia le tunu, tu sai o le nei mata upu.
Next 5-year plan period, we will continue to put forward ambition carbon intensity target.
Sa awa yei fo I lea fona tanga le sa vea mo muma prestene po a sui prestene o Amerika o Al Gore ma sa ia whaadia e hui ua ngai ese Trump mai le Paris Agreement a lo fina o pia le tanu ura mata upo e whaatatau I suing o le tau ma le tūtau pui puinga.
I do not have the authority to speak for the government of my country, but I wish to assume the right to speak for the majority of the American people who have expressed very strong views about the climate crisis that are quite different from the views expressed by some in charge of national government policy now.
E te tau anau atu, that's right on the basin, e wa tau nuu sui a wai i se marienga, ma o leisi fono tanga le kopo le awhaia i Glasgow, i le tausanga fōu le māsina o novema.
Like, share, ma faali sau fina ngalo, muli muli i le SBS Samoan i le Facebook.